oɗon kettini sigilaji studio kalangu. Eɗen gondi jamɓe joi mintaji sappo e joi woni ko jaɓɓori kibaruji mum e fulfulde ko min Omar Hammad janganto. E nder ko eke gabaruji meɗen hawrinde sigil tonde dow jeytugol nokkuje hanti hande subana o, ko watto nimɓe ujunaji laso e ko deki kam woni ko limta nanguɓe jonte paɓɓe. Yewtere meɗen pindinon hande haltanana dow lawol koƴƴal safareji gattol ɗawre caka ɓeygu e ɓeygu nafakka ko waddanto nimɓe fardimeke. Kanjo woni ko kantirten kibaruji men e fulfulde. Kore jam hirtemon yeruno kaliranno mi on e nder ko e kibaruji meɗen. Rafi narral naati caka ɗum woni nimɓe département toroɗi tawaɓe nder leydi Niger yaade e gendi ko mon jaari nder leydi Burkina Faso. Ɗum ko saabi ɗenda ministereji ɗiɗi kawjiɗe muraduji leyɗe mu'e leyɗe yasin gaɗi hawrinde kenga nogay e joyi septembre duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeeɗi ɗenda nder leydi Niamey. Ɗum ɗon horeɓe leyɗe ɗiɗi ɓe kokki lawol nde hawrinde. Ɗum ko saabi pelle nimɓe ɗiɗo warɓe to nde hawrinde ɗe ɗum kolli ɗoenda ko watta tawe ɗum woni hano nde nokkure to kange wasete tawe yahama maɓɓama fa lawol no hokke yaade to suudu hawjinde filla kiite leyɗe janane. Kawrital ministri ɓe waɗama kengal noga e joyi lewru septembre duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi. Ɗum ɗo no dow lawol laamu leydi kawjingol kawrol jawdi ko gollirtendi ko hitande duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetatoy. Nder sigina moƴƴino laabi kawrol jawdi ko duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati, ɗum ceede mum ummata konana miliyaruji ujunere e keme jeenayi e miliyoji capanɗe jeetati e jeegon ceede sefa. Tawi du rawani miliyaruji ujunere e keme jeetati e capanɗe joyi e joyi e miliyoji capanɗe tati e jeegom woni ko gollira. Ndenne miliyaruji capanɗe nayi e joyi e miliyoji capanɗe joyi kan woni ko ɓeydi dow majjum noni. Ello duuɓi ujunaji ɗiɗi e jeɗɗi hitande fuu nogay e jeegon lewru septembre batu nyalande ittanande e gattol ɗawre caka ɓeygu e ɓeygu nder duniyaru na batu mum waɗe. E lawal ngal leydi hitande duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi nder leydi Niger, sigila on jeɗɗire muɓɓere watta dow filla kompintinon nimɓe e gattol ɗawre caka ɓeygu e ɓeygu. Yerno Hassan Attamo wiri ardiɗo sarusi mawɗo kawjiɗo sigila pirtol ko e nimɓe dow gattol ɗawre ɗewre ko wi bandimi biyeteɗo Diallo Mariama Kenda.
Ɓuri duuɓi lasani ko Niger waɗi ko yiyete code rural. Eɗon no laatigol no honna noyi leydi jogorte, noyi durgol jogorte, noyi demal jogorte, noyi nangol liƴƴi jogorte, noyi weenu jogorte, na filla rumirde na filla gurtol. Laamu hiɗum ministére kakkiliɗo e durooɓe remooɓe miɗo hiɗi gaɗa noon ya hawrine mawne laatiine himɓe fuu no keɓan paama noyi golle ɗen ngonno gaɗira, noyi leydi ndi wonno jogori, noyi dongu wonno waɗire, iri kaɓe ɗe gommiɗo hi'a. To gam majjum comité gon wattaama, comité on mi'en nder majjum. Gollal gootal no daara hunde fof kon ɗerewol gaɗaangol. Gaɗa majjum no woodi noyi keɓirta nokkuure, noyi nokkurde laatorto ko maaɗa, noyi nokkuure softorte, noyi connirta nokkuure maaɗa. Nden haalaaji kesi naatuɗi kan woni hannde garata ruumirde yeye sotte na garata tawa weenu dow muɗum sottaama. To ɗum ɗon fuu min daaran ɗum ɗerol gootol wurtini ɗerol gol en haani himɓe fuu kolle tawi neɗɗo fuu anndi ɗerol gol to yaa jaango kadi ndan ɗum wara ɗum yiya aminen kay min nanayno.
Ɗum woni ko hawrinde waɗaande hannde subaka dow filla. Ɗum woni sigila jiitugol nokkuuje. Ɗum ɗo ni ɗo woni gooto tawaaɗo nder o fedde biyeteeɗo Zibbo Bagna haalani banndi min biyeteeɗo Musa Hassan dow majjum. Yerni no kala mi on nder duuɓi ujunaji ɗiɗi e jeɗɗi warde jooni duuɓi hitande fuu noga e jeegon lewru septembre, ɗum woni nyalande ittanande gattol ɗawre caka ɓeygu e ɓeygu nder duniyaaru. E dow laawol ngal duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi leydi Niger, sigila on jeɗɗire muɓɓere watta dow filla pirtol ko e nimɓe e gattol ɗawre caka ɓeygu e ɓeygu. Yerni no biyeteeɗo Hassan Attamo wiri bandimin ardiɗo sarusi mawɗo kajuiɗo sigila pirtol ko e nimɓe dow gattol ɗawre ɗawre ko wi bandimi biyeteeɗo Diallo Mariama Kenda.
Nous allons orienter.
Hikka, min gattan sembe amin fu gam wallirde himbe har ko darata mo inol burna ma gam do der leedi meden du himbe hemre la soji nayo tan goni no kebe barke gollirde amin de min take ke du min gi'i ko rewbe dubbe galano nawtoro laabi wattude dawre hakkune be mo e be rewbe yunube beena du pecce hemre pecce sappo didi tan tawete no nawtoro laabi den ne leede dubbe ardake leedi meden hikka der sigila amin har ko darata firtude ko e rewbe do wattude dawre hakkune beengu e beengu miden tawa der duru ko watta yaade duubi didi tawa feccere rewbe leydi Niger fu no nawtoro laabi wattude dawre hakkune beengu e beengu
une méthode contraceptive quelconque ici 2 ans
e der maradi du sabe Allah en go bato kampure rewbe burbe remol sanne der leydi Niger fu wadi duube rewbe ko kay sembe garki jaba safareji gattol dawre chaka beengu e beengu docteur Amadou Issa Horejo lokotorore to rewbe sukabe sawrete on holli ko be rewbe be garta koja safareji din ko dum rimanta du en fudu anobe huttetebe ko dum wara yernino be bi bandimi Mohamed Maman do maccu.
Celles qui font pas les méthodes, souvent c'est elles qui reviennent et disent correct.
Rewbe be nawtorta ko laabi wattude dawre hakkune beengu e beengu ben. Garta bi akan en nimsiti ko wadi kan en kittenaaki ko loktorobe bi dum. Idum waddana rewbe sa dornan sanne. Gan rewbe be kebata pouti basedda ku chawita kadi. De buure beengu mabbe feway. Denne se to be kuta kadi. Gam be bawa be nani ko e mabbe. Sukabe bendu idum nawna be sanne. Wobbe idum yottina be bahe maydi.
Voir des enfants qui vont décéder suite à cette malnutrition.
Hanon dum wartini yaade nder regionji Niger fu dum woni jonte pabbe hunde non ko wonno waddana do endan sadorma nimbe tawdaabe duubi sappo e joy yaade dow sanne fu dum der region Agadez bori kettine Mamadou Mala Adam Sarusi kawjido sigila kokol habaru cellal nimbe der Agadez ko yibandimin Musa Maman.
Nous avons enregistré 23,000.
Hikka, min limtana, himbe ujunaji laso etato, e lasoji nao e ido, nangube jonte pape. Dar nangube be no tawe, sukabe, ujune jeegom, e keme joe e laso didi ego, e ure dubi joe. Dar sukabe be, jena yo mai. Sukabe, ujunaji nae, e keme joe e laso itato e joe, e dubi entawa achaka, dubi joe yade sapo enae. Nangube, ujunaji sapo e keme jeto e laso etato, e dubi entawa achaka, dubi sapo e joe yade du. Rewbe sawbe, nangube be jonte pabbe de min limtana rewbe ujunere e keme dido e woygu e tato nangube jonte pabbe nangol lewru juillet warde timmo lewru out min limtana himbe ujunaji jeegom e keme nayo e laso dido e go nangube jonte pabbe de der mabbe nayo mayi de en dari rawani der wakkati goto o min feru diray sanni amma ni rawani buri maybe der nangube jonte pabbe de hikka laso jo mayi tawi rawani e laso dido e go denne hikka himbe kebi cewrake sanni alle e safare ke jurdi himbe
di feke la dispo de médicaments.
Sukabe ummatore gampotal jonde e jangadi batu arangu ko sokabe ummatore be region Agadez be sukabe du keme tato e chapande njoyo kambe woni ko hauri be regionji den fu mana batu ngu balde tati kam woni do endam wallude be sukabe do mballaka kulle ko be mbayi wadde e tabintide bi wuraku e bingu leydaku bandimi biyetedo Mustafa Maman tawado don wadani min batu do maccu
eme ngada suka kembe tato e chapande njoyon juube nder departementaji sapo e gallure zender ne enan warbe fotti e batu odo arande jo ngada do ko darto hawrugol suka ummatore gam batte kambe suka ummatore leedi zender be en be ballido do kulle ko mbaayi wadde dundu konna no dara tabin tinde horaku kanye bingu leeda Mahamadu Haruna o woni horejo konna ni fedde sigiliinde odo batu
notre jeunesse di
anke suka ummatore leedi meden galana no tefa daranare ko be kajani woni nan de gonga balde tati de tan kejata himbe keba musala sador maji tawadi chaka meden amma dum fu hadata himbe tayko keba labi gartirul jam der lady zender lady meden du be
sukabe ummatore kany e jonde jam dum wonno sigila mo hawrinde tuggi do mundum ko wada horejo sukabe ummatore region mo zender mahamman lawan adaga o wi kulle ko dombe dum endan no hewi sanne
le jeune
sukabe jokolbe tawete hore bonande fu gonado no wadi kambe du bonandaji di buri nawnude kambe ku bata kitele kambe du bawi nyifude denne no wodi ko min bawi wadude gam wartirde hakkilo fukkin
un role a jouer très important
l'amid le zender Abubakar Sanda Umaru kanyum du kondan hali o wi hono kulle fu jangade andinade e le baltati hawrinde endan dun latodo kono hunde wurnde no endan wawde nafude yade yeso
Fedde sukaɓe latoɓe balɓe ɓuurai duuɓi ɓe jottaki duuɓi sappo e jeɗɗi inditirteɓe ɗo enda mena kade eɓe tawa illu sappo e joyi lewru septembre wittindu du to enda raba leydi Maroko. Ɗum do ɓe jahana ɗo enda e ekki tagol lolati ɗo enda sigila jaki filoade kop ko leyɗe duniyaru sukaɓe ɓuurai duuɓi sappo e jeɗɗi to endan ko waɗoyta jeegom lewru octobre garo o nder leydi end. Ɓe sukaɓe fabarɓe ni wi'eteɓe mena kadeɓe hande woni koɓe pottoyta e sukaɓe to enda wi'eteɓe liensoɓe leydi Maroko. Ɗum ɗo nder nokkure inditirande ɗo enda centre technique noddirtende Mamoura to enda leydi Raba. Jango ɓe jamɓe kawra to enda e fedde wi'etede FIS ɓe Raba kam enda du e latol bal. Yewtere meɗen pidinol e gartan e mun ɗum woni gaɗɗol safare gattol ɗawre caka ɓeygu e ɓeygu hande hunde noon laawol noon ko waddanta nafakka sanne misali ɗo enda nder koƴƴi nder leydi Niger fuu du farto rewɓe ɓuri laati ɗo enda nder leydi Niger to rewɓe kokka ɗo enda dimeki ɓiɓɓe jeɗɗo ko laati leyɗe Amerika kaali dow mu mbi kanƴum wona wadda ɗo enda ano nimɓe ɗuɗam. Bandimini biyeteɗo Habibu Garba yehi ƴeewoy Sarusi kawjiɗo gattol ɗawre caka ɓeygu e ɓeygu mo lokotorore gudel filago ñamey nani ko widow majju.
Kadija Ibrahim, duuɓi sappo e jeetati woni ko o naatide suudu, hannde nde o heppata duuɓi capan tati, omo jogii cukalel keccel nge o rimi ko ɓooyayi, omo gollude e safareeji ko walloto joomum watta daawre hakkunde ɓiɗɗo e ɓiɗɗo. Ɗum nafiimo du sanne.
Duuɓi nayinayi ni gatanmi caka sukaaɓe am, ɓalli maɓɓe no celli, iɓe mawna du no wooɗiri, mawniraawo fuu no waawi ƴetti min. Ndenne ko yirna heɓake nde goonga baade worre goran dukanaayi ɗum ɓeydaare amen min
fuɗuzamayno.
Kadija Ibrahima o enda ni gori ko no faama sanne muraaduuji makko ɗi hawta e worɓe woɓɓe laatiɓe kan en no dukana dekra mumen ko saabi ko yari safareji fa watta daawre hakkunde ɓiɗɗo e ɓiɗɗo. Madame Aliyo Salamatu laatiɗo goto e loktoroɓe rewɓe himɓe yahatto mumen no jaɓa safareji.
To worɓe ngam wattude wakkati caka ɓeynu no laabi haɗude rewɓe maɓɓe ɓeenano, ndenne min pamtinamɓe no hana laabi haɗude rewɓe maɓɓe ɓeenano, amma ɗi laabi warlirɓe nde ɓe gari ɗo, nde ɓe pamtinama iɓe paama.
Rewɓe hewɓe woni ko woni no wara loktoroɗo enɗan ngam batte hedde safareji heɓa watta daawre hakkunde ɓeyngu e ɓeyngu. Eɓe gardu konde ɓe kokke habaru no watta ko cuwomu heɓa jooɗo jonde lobbere e jamirooje hewɓe maɓɓe fuu no kaala wiide ke hono safareji keɓo muɗum wakkati goɗɗo no saɗi sanne. Neɗɗo fuu no anndi ono nusolngol enɗan hunno laati no woodi sarri ko waddanto rewɓeɓen enɗan e ley gurdam muɗum en. Docteur Saydou Abdoul Baki kañum woni docteur kawjiɗo nokkure nde enɗan nani ko filli dow majjum.
No famki akouche chaque année
debbo ɓeynowo hitaane fuu gorum waawa resi goɗɗum, gannde ƴeewaama cellal ɓanndu heƴortaamu wakkati fuu iɓe tawa nder coggu safaare. Tension du no waawi nanngude mu, ɓeymu hitaane fuu no waɗa debbo rimoodu mum yoofa.
Ngam Allah e wallude rewɓe enɗan ni heɓa hiisa ɗum ɗo waɗi yewtereji goɗɗi no ngaɗe dow filla ko ndaarta hakkunde worɓe e rewɓe seniɓe keɗnoon nanon faa hannden ko loktoroji o haalanto en.
Cette éducation
dow filla ekkintinol himɓe dow jonde caka gorko e debbo nde himɓe teekakengol no wooɗiri, misali de modiɓɓe e haalooɓe nane fuu gattaama nder sigila ekkintinol ngol, sa ɗornam fuu no heɓataako. Hannden nde himɓe no gaɗa filla ekkintinol ngol, woɓɓe gi'an ko hano sukaaɓe gona no ekkintine bonnere, tawiidu ɗum hana igol hissinaɓe ñawuuji ɗi worɓe e rewɓe daaɓodirta.
Pour protéger les jeunes
fara worɓe du konna ni laatiiɓe ngomɓe no jusa jusa safareeji ɗi endan no woodi nokkuuji ittaaɗo ngam batte hono kamɓe ɓe enɗan ɓe jaaɓe janngowa nokkuɗe no wonde ñamey ɗo no wonde konde nder kerol leydi Niger fuu.
Ɗo wonto kibaruuji mooɗe e fulfulde tilli kirten to jam hirti
studio kalangu
sigilaji studio kalangu
nder gallu ñamey
ɗo radio enfani
lambaji hembre FM
agades
ɗo radio nomade
lambaji hembre go'o e toɓɓere jeenayi FM
arlit
radio ikokan
ɗo lambaji capanɗe jeenayi e joyi toɓɓere go'o FM
difa
ɗo radio enfani
lambaji hembre FM
doso
ɗo radio far'a
lambaji capanɗe jeenayi ɗiɗi FM
filinge
ɗo radio muriya talka
lambaji capanɗe jeenayi e joyi toɓɓere e go'o FM
tilaberi
ɗo radio tebonse
lambaji capanɗe jeenayi e jeɗɗi toɓɓere e joyi FM
maradi
ɗo radio garkuwa
lambaji hembre e jeɗɗi FM
tawa
ɗo radio tambara
lambaji hembre e jeɗɗi FM
zender
ɗo radio chukura
lambaji hembre e joyi FM
studio kalangu